Chineke onye kere mmadụ, ịhụnanya gị dị ukwuu, ma ụwa niile juru na njọ, ịkpọasị, ịkpọchu, ịgbagha. Ekwesị anyị na-ewute anyị n'obi, onye nwe anyị, zọpụta anyị, dịka nna mere anyị ebere.
Ekwesịghị ekwesị anyị, ọ na-ewute anyị n'obi.